Yes. About to go to mountain, niggas. Yeah. Southside, golden voice. Yeah. Leo maisha safi, na forget the past. No meet cast, na ongeza cast. Leo na lembivu, uvumilivu. Na yote maumivu, nisha yapitaga last day. Leo niko street, you were mini strict. Napata lunch, na forget nilopitia. Yeah, asante God, asante Baba. Leo niko good fit, yani siyo haba.
Walijalibu bana kukaza kwa midia, lakini wapili leo mtu watu nimetusua. Na walitaka sana kifaji kubania. Nasipa nike binadamu, kuna mengi tunapitia.
I remember mom, wakati kina mpia. Don't give up, riziki ni mafungu saba. I remember them, walipo nikazia. Enemy don't fear, fear yeah, don't pray fear.
Mina tafuta, nikipata siachi kutafuta. Mina mini naweza, naweza, minaweza. Kucha kutwa, mina tafuta, nikipata siachi kutafuta. Mina mini naweza, naweza,
yeah, nitaweza. Masu toro mountain, Leo kama nasi. Mena mada mada, staki tena mas. Wala vi mada mada, achana na mapenzi. Njotu pigi hela, mana ya mapenzi. Bola neishi msela. Asante mama yangu, asante baba yangu. Thank you already God, asante mungu wangu. Hasu za kitab, you a lot along. Njugu na jema, mixa maadui zangu.
Walijalibu bana kukaza kwa midia. Lakini wapili leo mtu watu nimetusua. Na walitaka sana kifaji kubania. Nasipa niki binadamu, kuna mengi tunapitia, yeah.
Kusu blow miss, wala see you fake. You a mini miss, jabla sema sele wake. Kusu blow miss, wala see you fake. You a mini miss, jabla sema sele wake.
Kucha kutu mina tafuta, nikipata siachi kutafuta. Mina mini naweza, naweza, minaweza. Kucha kutwa, mina tafuta, nikipata siachi kutafuta. Mina mini naweza, naweza, nitaweza.
Yeah, haso maisha ya muzik. Kulala studio, usingizi siu bat. Kuleni audio, so leo niko busy. Na bamba kwenye show, nilifanya busy. Kwa pindi support.
Siachi kutafuta, mina mini naweza.